Andlalwa ingani ekwani Angiphenduka iphasarika wafike wangithombisa uthando Nakuwe sithandwa sami ngiyofela khona Babethindele ndlela ngikubeke emhlane Ngibili nameva ngikubeke emhlane Yokuvikela Ezine hendle ngawe Ezine ngiqhaza ngawe sithandwa Ulawa ilo buhle bakho Amanje ngisayiqhenya ngawe sithandwa Funa ukuyobona uma Funa ukubuta ngithathe njengosibali Funa ukubona uthando lungakana Lugcwale imifula lunjengamanzi Bestie Suwana ngisophanda nabo mesh pizza yeah When are you my leftie Funa shaya isithombe kule jet ski yeah yeah Mshini bam Ayi bakutheni bawo Usudlisa kwe Magnum Anje seyacaca ukuthi awufuni ngami You're the only one that I want